Yo, Paroti, VP One Boy, leo kutesa bana. Kaba gazi.
Yo, kwangu.
Kuchafua, my friend. Kuchafua.
Take a day on the beat.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amepeba tipping. Is it me or my drink is peaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Ndo nilewe mpaka nibebwe.
Leo niko out.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe wapiche seko pande kane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino body bodo chapa toto ukimaliza kyo
Neza mchapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shaka Mini play whiskey DJ cheza tu mabanga
Pere, mende, pombe yangu siweke mchele Leo na meza takama nitembe Ndo nilewe mpaka nibebwe
Leo niko out